Yo, Papa, me now ever forever. Let me talk to my baby. Maximizer. Kwa kandasia wa chemical, kabla siya wa mimi, kabla siya wa pretty girl. Aso kwa kitami na yeah searching dough. Kabla ya yeah, it was mama Davido, Davido. Na studi analiba bene, ananiba kwa mama na sema siseme. Anabeba la wama, he didn't give a damn hand. Alinipenda sana ila sasa why then it's na kwa kimaisha kwa star. Kubali kana wivo na sema na chepuka. Maswari na majibo na chojibu what car. Moyo na maradhi mengine na letter, huh. Says you understand? No, it doesn't. Na sama na machali wengi kama dozen. Sometimes ananiuliza if I really love him. Mana juu ananiumiza cause he know what that for. Shelly choke on a retire. And I'm a pens mini buyer. Sanu nuwe yote si machacha kama haya. Anasama shamwaka kwa kiganja. Mana nantawala tena si baba wa nyumba. Simu zangu zote nazizima nikivimba. Anavimba bado juu na makofi anashinda. Shogani paka na shiko semu nyeti. Bada nanitusa nanitusi minati. Nani paki chapo na chochapa jetini. Dani ni bala tunavunja ma TV. Kuseto mina ya na chemsiki. Ama nipe space baby staki kuwa fritchy. Fighting everyday juju kwenye VT. Still I never let you go mana nita kumisi. Don't mean a way.